smokumziki.com.
Mabebi wanichota kili kwako sioni. Baby, you're my lover, you make a hangover, you blow my mind. Kwani kwana mi, kuna shida gani, nimeleta mimi. Kwani kwana mi, kuna shida gani, nimeleta mimi.
Nah.